sauti Kenya Boy 001.
SHI RKO Media.
So siri nimeshoboka, nataka nibaki nawe, nahisi nimetamani nikupe vya kukupaga wisha.
Nimeshakuona unavyoninyemelea, I'm not your ordinary girl, chunga
sangu hisia umezikoroga, na macho haya nagapazia, Tanasha umeniroga, we dada.
My sauti don't rush, you can look baby but you can't touch. Na sikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukini nyima upendo, nitachanganyikiwa. No, mina kupenda kikweli. Oh, no, mi so wale matapeli. Oh, no, ukinia chanta peli. Oh, no. Penda kweni nilo sema na maanisha.
And I say what you say, my cup is in me. Kwa wakanda unanitisha.
Siwezi kukutenda wala kukejeli, ujanja wote kwangu menisha.
I know you've been trying, but boy don't you lie to me.
Nisito kudanganya.
Masauti don't rush, you can look baby but you can't touch. Na sikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, usini nyime upendo, niamini.